Be Control Entertainment. Sun City's finest. I felt you, you felt me back. Mama sale panty, special passion la kuleke khona mama ngigonile. Ekhuleni kwami mekunzima special lokho ungilahlile. Menye kusonda mama, they didn't know the side of your story. Ahlale phansi sibonisane mama, ngisakudinga empilweni yami, usiyaphila sibonisane mama, ngicela sibonisane. Abaningi bafisa ukuthi ngiyabonga mama, ngithanda ukubonga umdali ukuthi usangibekele wena. Abambelela mama, ahotelela mama, mntwana kukhona uya pila and a sozing got caught.
Ungicela ungcinele lesalukwazi git noma ngesikhathaza njalo sikwazi ukubeka umoya phansi. Banenga bafisa uthando lika mama abalitholi, kodwa mina nako nami praying say thank you mdali. Ngizokwenza kangcono, I wanna make you proud. See me walking to the band, party song, kwazi kuhlanganisa igaba, jabula ma. Sona sithume ngi-start up before kuvuka ama high blood. Ma ngiyaxolisa sengifila leyo pain, cause no one can replace you. You're the best, but I treat you like a stranger.
Ish.